abakungu okuva mu ofisi ya kalisoliso wa government olwalero bazinze kitebe kya district ya Rubanda ne bakwata abakozi ba government mukaga ku bigambibwa nti babe ensimbi za government eziri mu bukadde 17 mu emitwalo 6 mu kanana. Abakwate kuliko Benoni Kahanje w'emyaka 48 ngono yavunanyizibwa ku biyigulibwa ebiyingira n'okufuluma disitulikiti eyo. Ate nga yavunanyizibwa ku butale bwa disitulikiti y'e Rubanda, omulala ye Steven Burejeya w'emyaka 46 ngono ye mwaniko mukulu wa disitulikiti y'e Rubanda. Omulala ye Sixtus Ahabwe w'emyaka 28 amyuka akulira ebyebisolo mu disitulikiti eyo. Owen Atwairwe w'emyaka 42 amyuka avunanyizibwa ku kalonda yenna ne bwino w'abakozi mu disitulikiti eyo. Wilson Kwizera w'emyaka 38 yamyuka akulira ebyobulimi mu disitulikiti eyo, ne Pamela Musimenta w'emyaka 29 nga naye amyuka akulira ebyobulimi. Kalisoliso wa gavumenti ategeezezza nti bakutte ne Nicholas Karuhango w'emyaka 41 ng'ono ye director avunanyizibwa nga ye director wa kampuni eyitibwa Hama Consult Company Limited, ng'eno ye kampuni yapatanibwa era egambibwa okwekobaana ne Kahanji okubba ensimbi okuva mu ggwanika lya disitulikiti. Karuhanga era yakwatiddwa bamukwatidde mu disitulikiti y'Rukungiri ng'eno yabadde agenze kwekukuma eyo. Abalala okuli Peter Rulinayo w'emyaka 40 nga ye yavunanyizibwa ku byensimbi mu disitulikiti y'e Rubanda, ne Gerard Sibomana w'emyaka 43 avunanyizibwa ku by'obuvuyo mu disitulikiti eyo, na buli kati bo bakyalira ku nsiko. Okusinziira ku biwandiiko ebireeteddwa mu kkooti, abakwate kigambibwa nti emisango gino baagizza wakati w'omwezi ogwa January n'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023. Kigambibwa nti wakati w'omwezi ogw'okubiri n'omwezi ogw'okusatu omwaka 2023, Kahanji ne Burejeya babba ensimbi obukadde 6 mu 529 okufa ku akawunti za disitulikiti mu bbanka emu ey'ebyobusubuzi, kubanga be baalina olukusa okuteeka omukono ku akawunti eyo. Noelini Nsugwa ng'ono ekalondoozi okuva mu ofiisi eya kalisoliso wa gavumenti ategeezezza nti ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti mu kitundu eky'ekabaale bano egenda kubatikka ebaleete mu kibuga Kampala basimbye mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ku misango egyekuusa ku kubba ensimbi za gavumenti n'okudibaga ofiisi zaabwe.
Twakoze operation arrest tukute abantu okuva Rubanda abakozi ba government mukaga, tubadde twagala 8 ababiri nabo tugenda bafuna. Abantu abo bonna bava mu kuliko district production officer, kuliko abakola mu office y'ebyensimbi finance, mulimu abakola mu agriculture extension and the production office ebyobulimi. Waliyo n'omulala contractor abadde ku charge sheet eno naye tumukute okuva Rukungiri district. Kakati emisango eno gyekuusiza ku bulyake obuli bw'enguzi okubba ssente z'omuyi wa government. Tubatute Kampala bagenda kutwalibwa mu court. Sigenda kwogera bingi ku musango guno kuba kati guli mu court. Mbeera nga akoze contempt of court sub judice.
Ombaka wa government mu disitulikiti ya Rubanda Eric Sewandiji ategeezezza nti balina agamye nti awagidde eky'okukwata abakungu abo, era n'agamba nti okunoonyereza kwatandika dda ku nsonga y'okubulankanya ensimbi za government okutuusa lwe bakwatiddwa.
Emyaka ebiri emabega nga twatandika okunoonyereza audit reports ezaakolebwa, ne tulaba nga waliwo items ezaali zirina okusupply nga bwe zitasupplyingibwa, so ne tusharinga ne agencies endala nga IGG n'atukola kisomuli okulaba nti tulwanyisa obuli bw'enguzi mu district yeno. Fayiro nga bw'ewedde katukkirize kooti zikola amateeka, then tulabula okulaba nti sente ezo ezaabula zikomawo ate zikola emirimu zaayo.